Rico Beats, Mr. 808.
Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ishu na pesa ni kama trunkas na sienda. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ni kama trunkas na sienda. Ni kama panya kupenya. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ishu na pesa ni kama trunkas na sienda. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ni kama trunkas na sienda. Ni kama pusi kupenya.
Ishu na pesa ni kama slay queen na tissue. Ishu na pesa ni kama hunters na visu. Ishu na pesa ni sikilize vizuri. Sio nusu kipenyo na yaweka nususi. Oxygen kwangu pesa kila siku na saka. Kama pusi na panya nipate kita nikisaka. Miunya kanyaka kitaani hasu zangu. Siku ikiisha waga na chukua zangu. Narauka kila siku asubuhi kachui. Narusha nyavu usidhani kwa mwindo adui. Kama nyamafu mindo yule dogo nyamaume. Kama huna funa pesa dogo kinyambu. Pesa zanifanya demu wangu ananyeka. Kusota kwako kumefanya wako anyauki. Napenda pesa kama vile sali na nyegeri. Unanyegea jikune pasi we enye.
Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ishu na pesa ni kama trunkas na sienda. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ni kama trunkas na sienda. Ni kama panya kupenya. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ishu na pesa ni kama trunkas na sienda. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ni kama trunkas na sienda.
Yeah. Ishu na pesa ni kama trunkas na sienda. So ukitualika show you better cut with the siasa. Otherwise how do you expect me to give you the adema shenda? I guarantee to get the angel to just sit on my cella. Trunkas is a super KO Kevin no channel. I rap a nigga from Kakrigo not Musinga Masenga. When you see me show my skill and shit, just know I'm reaching for cheddar. My quest for doing is good man on trophy just like Mr. Wakiaga. But I hope we shine brighter than Bondo Mar Mr. Rapiaga. And though sienda is weird right now, it's issue la zienda. Her curiosity will kill a pussy and pussy masala. God make me fist upon a pussy like some people from China. Halik in vagina, finna give the TG a virus. Getting it is easy like trying to be the case of reading a primer or telling people the bottom. Pita papa eating a pile of pele pele. Need more guys to say this, I must speak to the pesa because
ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ishu na pesa ni kama trunkas na sienda. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ni kama trunkas na sienda. Ni kama panya kupenya. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ishu na pesa ni kama trunkas na sienda. Ishu na pesa ni kama chosen na sienda. Ni kama trunkas na sienda.